wafdigan ku dareeray hay'adda Islamic Relief iyo waliba booqasho ka seedana qaar ka mid ah xerooyinka iyo degiin dadka bogtaale oo ka yaala duleedka magaalada Baydhabo si ay ugu gurgalaan xaaladii oo nololeeda. Kulid waliba kulan saacado qaaday wada qaadeena madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiid Xasan Maxamed Lafti Gareen iyo madaxda ku dareertay hay'adda Islamic Relief iyo na wada hadaleen sidii walan qabada lahayd dadka abaarta saameeyay iyo dadkii deegaanada iyo oo ruugan sidii gargaar lan diirsi lahaayeen.
Magaalada Baydhabo booqashada ka deereey madax ku socota hay'adda Islamic Relief oo aan ka horreeyay madaxa hay'adda Yuusuf Maxamed Roble madaxa Bariga Afrika ee hay'adda Islamic Relief booqashada ka sameeyeen kaamumka degmada Baydhabo iyo qaabkii meel la raayay suhuulasho shaqaan qabada qabsteen ku bacdi markii kaamumkii booqashadii dhamaatay ama aan booqdeena xafiiska madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo shir la qaadeen waxyaabihii oo yahay la kulmeen ay kaamanka ku arageen iyo mayb waa in ku warbiyeen ku bacd insha Allah madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen iyo warbixintii oo hal kulmeen ku dhugan sidii marka ku bacd may in sheegney madaxweynaha sheegay kulay ka heeytahaanka dowlad ahaan iyo mar walba la garab teeganyay oo may la raayso shaqooyin oo sii wadaan mayna shirkaasay qayb ku hayay wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka iyo xafiiska madaxtooyada agaasimaha guud ee madaxtooyada marka shirka maday waxyaabo la ku hadal qaadimay kuma tahayay abaarta oo inta badan ee deegaanada Koonfur Galbeed ee saameeyay dadka barakacyaalka cusub oo mar walba meel la raayso degmadan ay dhawaa deerahay sidii meel la raayso juhdiga hadda lahayd ee walan ku qabada fadhi ee sidoo may kale meel intii shirkada dareere la kuma la hadal qaaday in meel la raayso dadkaasi ee in sheegada meelayaha ku barakacay mise ee tuulooyinka ku kooban in wal ka deersi madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen meen ballan qaaday hay'ado iyo macnaha wal kasta ku shaqeeyo hay'adaha ayuu manteeriga in iyo shaqooyin soo si sidi oo walba qabadaan la ma raaban ka wasaarad haana mayb waa dhawaayne mayba kale meel la ku xusay Islamic Relief mayba ilaa iyo dhowr degmo oo Koonfur Galbeed ka shaqeeyaa sabardaala qasadheer diinsoor iyo degmada Baydhabo ayaa ku shaqeeyaa marka inta badan maynii sheegaynaa in iyo meel la raay shaqooyinkii wadeen ee si la maraaban mayb waa ka dhawaaynay marka noona in sheegney in iyo meel la raayso shaqooyinkii iyo meel ku sii wadeen in si la maraaban walaa meel la raay qabadeena meel la raay in ka hayna dowladna mar walba la garab teeganta sidii oo meel la raayso shaqooyin shoo lan ka fududahay fadhi dadka barakacayaasha inta badan ee deegaanada ka barakaceen dadka qaar abaaro iyo colaadii iyo meel la raayso ayaa waa la kuwada barakacay inta badan mayba culayska saarahayna hadii Ilaahay erab Ilaahayna ogolaada in meel la raay lan kasta deegaanshi iyo meel uu isagbay dublinkanaga oo meel la raayso deegaanadis wala ka sii dowladna mayba mar walba taas ku go'an mayba degmooyinka oo xurta in oo bilahay lan walba deegaanshi iyo degmadis wala ka sii marka madaxa hay'adda Islamic Relief oo ku dareeri madaxa Bariga Afrika hay'adda Islamic Relief Yuusuf Maxamed Roble mayb waa safaa qurux badan shirkaanka aanan ka dhamaadiyan ka dhawaayne usuna kullay inta kale mayb waa hindoosheen macallin mayb waa